Nita Rose.
That is my feeling.
I wanna take you far away in Balisana. I wanna take you far away in Balisana. Sana, twende yusei Miami. Kwani uko bongo kunani? Na vilo kinuna jirani wakituzoom kwa mbali. Twende yusei Miami. Kwani uko bongo kunani? Baby, minaweka mapacha. Sije we kunacha ntadata. Baby, minaweka mapacha. Sije we kunacha ntadata. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe tu. Nataka tutoke twende mbali same flani hujawahi fika. Kuhusu mtoko usijali, wetu pia hata zile zatandika. Nipe vitu flani, maunyama flani, wapi majirani? Hey, kunani? Bebo kila moko utawaka. Mashoga, ndoa nishepata. Nishepata, na vile shakupata. Ni maunyama tu, baby tunawaka. Baby, minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. Baby, minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe. For you, for me, for us. Mimi na wewe tu. Mimi na wewe tu.
My feeling like it.
Mimi na wewe tu.